dice Yumbambe, Yumbaki, Yumba, Yumbambe, hey! Yumbambe, Yumbaki, Yumba, Yumbambe, la 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 la, Yumbambe, Yumbaki, Yumba, Yumbambe, Yumbambe, Yumbaki, Yumba, Yumbambe.
Yeah!